Kitongole chensi yone chitakabaniro okumala obulwadde obwamukenenya ki UNAIDS kisanyufu nti bukyanga Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Kimera Frederick Ronald Muwenda Mutebi owookubiri asiima okukwata omumuli ogw'okulwanyisa mukenenya mu 2017 obulwadde bwamukenenya bukendedde n'ebitundu 79 ku buli 10 era tebalina kubuusabuusa nti olwakaweefube w'omutanda ku nsonga eno saako eddoboozi lye eriwulirwa buli muntu bye bibala ebituukiddwako. Ekitongole kya UNAIDS kitegeezezza nti wakati w'omwaka 2020 ne 2024 wabaddewo okukendeera okw'obulwadde bwa mukenenya okuva ku omutwalo gumu 84 okudda ku mutwalo gumu 15 kwaba abalwala ekibawadde essuubi nti ekigendererwa eky'okumalawo obulwadde buno omwaka 2023 we gunaatuukira kijja kutuukirira. Omukwanaganya w'ekitongole kino wano mu Uganda Dr. Sala Nakku ategezeza laadiyo y'embuga Kyabassa Mujugumiza Gwanga nti bukyanga Ssekesa agenda kati okujaguza emyaka 70 ogumu ng'azaaliddwa asiima n'akwata omumuli guno enteekateeka zaabwe zanguwa okutuukirizibwa. Bano bayozaayozezza Magulu Nnyondo Nantalinnya mu Kateere olw'okutuuka ku mazaalibwa ge ng'aweza emyaka 71 ne basaba abavubuka bongere okuwuliriza eddoboozi lya nnyinimu ku bulwadde obwamukenenya basobole okubwewala n'okubulwanyisa.
Tukimanyi bulungi nti mu mulimu guno Ssaabasajja Kabaka gw'akulembedde tusobodde okukendeeza ku muwendo gwabo abafuna akawuka ka mukenenya 179. Aibeene tusiima olw'omulimu ogwo omulungi gw'okoze. Ate era tukimanyi nti bwe tutunuulira ebibalo byaffe wakati w'omwaka 2020 ne 2024 era twasobola okulaba nga tufuna abantu abeeyongera okuba nga bavaayo babeere ku ddagala erikendeeza endwadde ezo ezireetebwa kawuka ka mukenenya. Tusiima olw'enkolagana eyo ennungi bw'etyo era tuyozaayoza Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi okutuuka ku mazaalibwa ge ag'obukulu emyaka 70 mugumu.